Usijisogeze, utaiacha familia kuihudumia nikupoteze. Unipe nyumba gali pia sio mbili pia eti unimeze. Mwanamke